rusengero rw'abadivantiste w'umunsi wa karindwi Remera mu muhango wo gusezeranya. Nta baririmbyi bari bari mu rusengero nk'uko bisanzwe, gusa hari umuntu umwe waherezaga abapasiteri mikoro ndetse agashyiramo n'uturirimbo. Ni umuhango wabaye hakurikijwe amabwiriza yose leta yashyizeho mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. Yaba abageni, ababaherekeje ndetse n'ababyeyi ku mpande zombi bose bagombaga kuba banditse ku rupapuro. Hakinjira uhamagawe utari kuri lisite agasubira inyuma. Abashinzwe kwinjiza abantu bagombaga kureba ko abaherekeje abageni ndetse n'abageni ubwabo bambaye agapfukamunwa, utagafite yahitaga yirukanwa. Abageni n'ababaherekeje bagombaga kubanza kwisiga umuti wabigenewe mbere yo kwinjira mu rusengero. Pasiteri Emmanuel Rugambwa uyobora itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi i Remera yabwira Ijwi rya Amerika ko batangiye kwakira abageni cyane cyane bahereye ku bari gusezerana mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane. Uyu muyobozi akemeza ko bagerageje kubahiriza ibyo leta yasabye byose.
Amabwiriza ahari ni uko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango, turarufite nk'uko murubona. Icya kabiri ni uko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa. Icya gatatu ni uko bagomba kwicara mu nsengero bahanye umwanya wa 2 meters. Keretse nibura abageni bo birumvikana, ntawe ugomba guhererekanya ibikoresho. Microphone zikoreshwa, amafoto ntawemere kwegera undi keretse abageni ubwabo nibo begerana bagafatwa ifoto.
Kwikubitira abasezeranye kuri iki cyumweru n'abari bafite ubukwe basubitse kubera icyorezo cya COVID-19. Umugabo ati ni umunsi twari dutegereje igihe kinini.
Twari dufite ubukwe mu kwezi kwa gatatu tariki 22, bafunze nko mu kwa gatatu nyina nka 14 15 aho ngaho. Wewe twari tubitegereje, tugize Imana tubona habayemo agahenge ko kuba twabikora.
Umureke usumura ikorera mu biwanyu kwakira abantu bake.
Oya, bemeye mu hoteli ntabwo ari mu mago.
Ntibyari bisanzwe kubona umugeni wambaye agapfukamunwa atagaragara ku munsi we w'ubukwe, ariko uyu mugeni utifuje ko amazina yajya ahagaragara yemeza ko ntacyo bimutwaye.
Ntacyo bitwaye, kuba agapfukamunwa ni ubwirinzi. Ntacyo bidutwaye. Ikinshimishije ni uko nje gusezerana imbere y'Imana, ibindi by'agapfukamunwa umunwa n'ubundi bwirinzi ntacyo byambangamiraho.
Kuva leta ikomoreye amatorero n'amadini kongera gusezeranya abageni imbere y'Imana, hari amwe mu matorero avuga ko bitaraborohera kongera gusezeranya kubera umuhango usanzwe uba mu matorero menshi no muri kiliziya gatulika wo kubanza kuranga abageni. Umuhango wo kuranga abifuza gushyingiranwa ukorwa hatangwa umwirondoro w'abifuza kurushinga ndetse bagasaba abumvise ayo makuru kugira icyo bavuga kuri abo bageni ngo harebwe niba nta miziro bafite. Abayobora amatorero bakibaza uko bazabyifatamo mu gihe bitarashoboka ko za kiliziya no mu matorero anyuranye abakristo bongera guhuriramo ari benshi cyangwa amateraniro abeho uko byari bisanzwe. Itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi mu Rwanda bo basobanura ko ibi bitababereye inzitizi kuko baranga abageni bifashishije ikoranabuhanga.
Ikindi kandi nubwo insengero zafunze abizera tudafite ahantu duhurira, ariko dufite imbuga duhurira nk'abizera. Duhurira kuri za WebEx, duhurira kuri za group WhatsApp. Icy'ingenzi burya ni uko tuba dufite ahantu duhana amakuru. Ubu tugomba gukora mu buryo budasanzwe kuko turi mu bihe bidasanzwe. N'abo ngabo tugiye gushyingira twabashyize ku mbuga duhuriraho twa Remera ndetse na Kigali Bayiringo Church aho abageni baturuka, kandi abantu babonye ko bagombaga kurangwa inshuro ya gatatu. Iyo umushyize rero kuri groupe y'abizera iriho abizera 250 ugashyiraho amafoto ye, ndumva wagira icyo amuvugaho yakivuga.
Iyi gahunda ije nyuma y'aho leta yasabye amatorero n'amadini akorera mu Rwanda gushyiraho uburyo bunoze bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mbere y'uko insengero zongera gukomorerwa zikongera gukora. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.